dhaxaan maansooyin doora soo duubo ila daydeene caawana mid kalaan dareershay dabuub walaalaha ansaarta naftaydaba aan u dardaarmay ayaan soo daynayaaye daraaseeyo dhegaysta akhyaarayaan la daalin cadaawaha loo duqnoobin doodiyo muramaha dhexdeenna innaku yaynu isku daahin oo aynu isugu darraanne walaalo danqura u jeeda kalgacal isu dabacsanaada ahaada dareen mideeyo waxaa isu keena duubay xilkii dumadayna saaray inaga dhigay uliyo diirka ilaahay waa dartiise ogaada daryeelisteeda daroon adag baa tihiine fursaan darban baa tihiine dajaalaad la hardantaane afkaad soo duulayaasha intaa kula diriraysaane daacaad baad gudanaysaane diyaar markastaba ahaada dadaalkani laba jibaara diintaad garab siinaysaane gaaladu beentay darayso baktiga ay dawdabayso dacaayadday baraha keento gaashaanka kuwa u daruura wuxooda ku deedifeeya intaa kala daadinaaya runta u diran baa tihiine sidaa u dareensanaada dubaax baa hilib u fiican caanaha dambar u gubla maalo wax soo saarka u dambeeya suuqana dalabka u sarreeya warkana degdega u roone u faafiya sida dabaysha xaqaa la daboolayaaye inay daahaan rabaane runtay dabaq saarayaane dhabtaydada leeyihiine islaamkay duugayaane shareecada doorinteeda wanaag dabargooyadiisa quraanduutay wadaane ayaan loo dabacsanaanin gaalaysiintii dadkeenna awlaad iyo duriyadeenna saliib deegaamintiisa axmaar soo daadahaynta dalkaba la wareegistiisa sidaasay damacsan yihiine cadaawuhu doonayaane digtoonaadoo u duubta ha yeelin abidullaynta midaanka duruufta taalla duulaanada geesiyaasha siduu daayin ugu hiishay u jabiyeen daalimiinta maxaabiistii dagaalka muuqaalkoodii la duubay kataa'ib diyaargaraysay ayaad u daliilisaane xaqiiqada daawadsiiya ducaad iyo culimadeenna naftooda u bixiyey deeqda daariyo aqal wada dugsoona tuurkiya dabadda uga guuray dunyiya maalka iska daayay dalabada qoriga qaatay habeendama iyo hardhuhura cadee daran iyo cirdaaya diraac iyo dayra dhaafiyo duruufaha waajahaya madaalaha jira danteenna ilaashaha diinka eebbe bandiiradda sida difaaca wilaaya daryeelayaasha daraawiishta samaanka dugsiga tawxiidka eebbe wadkaa duqaadda iyo doolka duulaanka ubabacdhigaya dilaaga dastuur galbeedka gudkaa dimuquraadiyiinta cilmaaniga dabar jaraaya hiddaa doorashoolayaasha ugaadhsadaha dilaalka gaadaha sandareereleyda suntaa diblomaasiyiinta dawada federaaliyiinta dabiibka 4.5ka shareecada nimanka doona dhiigooda u daadinaaya islaamka dideed dibooday ka daatay muskee dareeray ku joojaha daaradooda iimaanka ku soo dabaala gaaliya dabadhilifyadooda hurdada nimanka u diiday duqeyda ha jiibsan waayey waayeelka dibaaqtamaaya salaadiinta iyo duubka cuqaasha dabka iyo rasaasta imaamyada qori dag saaray heeriyada nabadoonka diiday hooyada diifta iyo xanuunka intaa u dulqaadanaysa haweenka diyaarinaaya jihaadka ragga u diraaya bulshada xaqa daafacaysa diyaaradihii iyo daroonta duqayntooda u samraya ducdaadiintaad bannayso ayay kaga iman dabaylo biyadaad kaga faruurmin ayay ku darhoorrimaynin ayaanay ku soo damuuqsan ayaan laga soo dukhuulin xaggaagii laga dalleensan adoon duugtaadii gaadhin aaskaagii loo dareerin ishaystaan daamankaagu maraba hadday cindhankaaga rasuulkii ilaahay doortay salawatu wasalaamu caleyh tawgu ummadda u tilmaamay ruuxii dabaday jirowba ku qabay yiriddaan jiriidka haynagu suga daa'imkeene dariiqa xaqa arraxmaanku intuu ina daadiheeyo haynagu dila daljalaale aan isu soo wada ducayno muslimka dalan baabiyaaya adduunyada daafaheeda hidaaya tabtii daruurta inuu u dallaalimeeyo sidii dirirka ugu horsho oo uu dembigeenna dhaafo kufaartana wada dulleeyo digriga badiyo durraanta ilaahay deeqihiisa bishaareeyihii digaayay taahana ku saliya rasuulka salawatu llahi wasalaamu caleyh ayaan ku dardaarmayaaye facebook degelada tiktoka boostiga darandoorigiisa dabeeco ka yeesha joogta rag iyo dumar saamixnaakum.